Chionachi.
Yeah.
Iane.
Zidro. Come on, sauce, spin the boss, spin the wild boss. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Unafanywa legeze wa mwage gaji. Twende shake your body. Shake your body. Shake your body. Unafanywa legeze wa mwage gaji. Twende shake kulichopewa na mama. Na kani tam sana wacha waweke la wama. Zungushe yende round puliza kigaja fama. Ngoja situwa show vile suwa gatuna fanya.
I love the way you wind your body. Zungusha ni mwage ganji. Tonight I wanna hold somebody. Tamasha ni utatupata ndani.
Joe, amentokea today na mekuja na morio. Tuende kejani ni kuwashie kolo. Macho zikinyanya unazangara digolo. Tuneza dance ni kufundishe koryo.
Toto anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka, anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka, anaona mboko, anatoroka.
Shake your body. Shake your body. Shake your body. Unafanywa legeze wa mwage. Anapenda kupaka lip gloss akiwa live kwa TikTok. Mucheki aki like pics, mwona ni sim stock. Shure ni light skin, aga ni times 3. Rangi ya brown skin, anapenda ma brown.
Anapenda ma boy wako na ganji pia kama mimi. Mchezo ya town, tafuta ganji wishi kama mimi. Aye, mbota ni Rolex, prince wa forex. Why ni foreign, ni kuchome. Mbota ni Rolex, prince wa forex. Why ni foreign, sema ni kuchome. Toto anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka. Anainama, anainuka. Anaona mboko, anatoroka.
Shake your body. Shake your body. Shake your body. Unafanywa legeze wa mwage gaji. Twende shake your body. Shake your body. Shake your body. Unafanywa legeze wa mwage gaji.